Sasa 21 yemibuzo bangazona kodwa ngeke benze lutho bengingedwa kule meko bengikuye obangene intwana yamishona kubo ngoba laba abazazi bafunane
abazazi bafunane
abazazi bafunane
abazazi bafunane
abazazi bafunane
abazazi bafunane
abazazi bafunane ufuna uthando
21 question nina nemibuzo bano bayibheki lebifu ngibone ibutho benithing newo kanti nzele lutho ngimalela ndaba till us feasible basanda masicaba basandi masibamba bagcwala masipapa basinikeza induku mashayana siyacela siyapapa nisinikeza uthando masiphanda Nyabona siyakhanka, sasifala indlala emakhasana Kuvuma balose msana, kuvume nendlozi kwisana Lengomi yengozi isana, hlehla mfana ungayisusi nesana Ningibona nginyoni isana, sengalindiswa kokhozi kumfana Lengabi yengozi icwane, sengithandaka ngoshuni
Bambuza 21 yemibuzo Bangazona, kodwa ngeke benze lutho Bengingedwa kule meko bengikuyo Obangene intwana yamishona kubo Ngoba laba abazazi bafunane
Abazazi bafunane
Abazazi bafunane
Abazazi bafunane
Abazazi bafunane
Abazazi bafunane
Abazazi bafunane Ufuna uthando olumane
21 question Nina nemibuzo Bano bayibheki Lebifu ngibone ibutho Benithing newo Kanti nzele lutho Ngimalela Basanda masicaba basandi masibamba bagcwala masipapa basinikeza induku mashayana siyacela siyapapa nisinikeza uthando masiphanda nyabona siyakhanka sasifala indlala emakhasana kuvuma balose msana kuvume nendlozi kwisana lengomi yengozi isana hlehla mfana ungayisusi nesana ningibona nginyoni isana sengalindiswa kokhozi kumfana Lengabi yengozi icwane sengithandaka ngoshuni
Bambuza 21 yemibuzo Bangazona kodwa ngeke benze lutho Bengingedwa kule meko bengikuye Obangene intwana yamishona kubo Ngoba laba abazazi bafunane
Abazazi bafunane
Abazazi bafunane
Abazazi bafunane
Abazazi bafunane
Abazazi bafunane
Abazazi bafunane ufuna uthando olumali